panid kõma fitsu. Aga ma nage ja hõite hõnga ema nage ja naia kõe ka kanga hokite tanga tae kanga naia kõe Ama ka ma nage tia inga hapuka toa Fenua kwa manaki tiara watia A kwa manaki tiara watia To kuariki e ihoa Kwa nuia Ka mea mai a kia Mai ihoa kai tona Katsika tohu ara naka mea ihoa Naka mea ihoa Tsitsiro no te mea kwa hoa Tsue ihoa te hapatsi kia koutou Koia ihoa tsua ie ia itera Enoho kautau, enoho kautau, enā tangata ete, enā tangata ki tōna wāhi anō, kauā te tahi e haere atu i tōna noho anga i te rā, pitu anō rā koha muera. Anō rā koha muera ki te iwi kaua ewe Kwa oti tēne i kino katoa te mea e kautau Kaua ia e peka ki te whaia ihoa Engari me whakapau o kautau ngā kau ki te mahi atu kia iho Engari kia wehi kautau Engari kia wehi kautau ia iho Whakapau a hoki o kautau ngā kau ki te mahi atu ki ai ai runga i te pono whakaro a hoki ngā mea pai mea ai a kia kautau tai hoa tai hoa he whakari hari hai he ngā kau whanoke tāna e ahuare kai ko te hunga e tika na te ara tā te hunga tika tā te hunga tika e mina mina i he pai anake tūmana ko iho te hunga kino ko te ri tēnā ki te mahi a hau Tēnā ki te mahi a hau a hako a e kore kautau e whakapono ki a hau whakapono hi a ngā mahi kia mātau ai kautau kia whakapono ai Ko te matu a kai roto i a hau mea hau hoki kai roto i a ia.